Amawubo 79 verse 1. Kulunkulu abezizwe bangenile efeni lakho, bangcolisile ithempeli lakho elingcwele, benze iJerusalema libe ingcithakalo. Verse 2. Bazinikile izidumbu zezinceku zakho zibe ngukudla kwezinyoni zezulu, inyama yabakwesabayo kuzo izilo zomhlaba. Verse 3. Bachithile igazi labo njengamanzi nxa zonke zeJerusalema, akwababikho obembelayo. Verse 4. Sesiyisihlamba kubakhelwane bethu, umbhinqo nenhlekiso kwabayisiphahlileyo. Verse 5. Koze kubeni Jehova uthukuthela njalo, ukushisekela kwakho kuvutha njengomlilo na. Verse 6.
Thela ulaka lwakho phezu kwabezizwe abangakwaziyo, naphezu kwemibuso engakhulekeli igama lakho.
Verse 7. Ngokuba sebedlile uJakobe umuzi wakhe sebewuchithile. Verse 8. Mawungasibaleli amacala kuqala, umusa wakho mawusheshe usihlangabeze ngokuba sesibuthakathaka kakhulu. Verse 9. Sisize Nkulunkulu wensindiso yethu ngenxa yenkazimulo yegama lakho, usikhululo usithethele izono zethu ngenxa yegama lakho. Verse 10. Bangasholona bezizwe ukuthi uphi uNkulunkulu wabo na. Makwaze kwabezizwe emehlweni ethu kuphindisela kwegazi lezinceku zakho elichithiweyo. Verse 11. Ukububula kwesiboshwa makuze phambi kwakho, londoloza ngobukhulu bengalo yakho asebengabantwana bokufa. Verse 12. Buyisela kumakhelwane bethu kuphindwe kasikhombisa esifubeni sabo inhlamba abakuhlambalaza ngayo Nkosi. Verse 13. Khona thina abantu bakho, izimvu zedlu lakho, siyakukubonga kuze kube phakade, sishumayele odumo lakho ezizukulwaneni ngezizukulwane.